Yo, my dear ladies and gentlemen, this is your boy Sam, the Deadland Dangerous but Troubles, the Ghetto People Sacrifice, the Down DT, asking myself, who is me? Okusinzira ku bulambwe mpisemu, nzani esawa sinabokya, nzani, DDT nzani, sikiriza mbuyense, mpulira. Diditi nzani, omwana takubana abalongo, waswane nakato, bazadde bafabe basebu koto, jekwajibwa okulete bakajansika woto, nebanjalako nebantwalayo mulayini mu ghetto, nga nomuze mugwengenda okuyambako nizadzo kato, mawunye nali nkyali mwana toto, nenga wensa wanyiga ninga asula ku lukato, sijja balimamu nayambala ku ngato, oba nalya ku mmere omwali kabuto, abakyali bange nakolanga kimu kyakuzimba lubuto, abangi ne bankazaako eryakabwito. Olw'okuba nga twalanganya obuno obutoko obukyali obuto nga tulinga bano abakazi abakyasinze oyoya nga bafunye embuto by that time arushe zikamulamana ndigeumye poto kubasayina esuubi nsomeko masomo nga kawombe ne banteka mu hawusi nga puluto bakyali bange ensi yanyiga ne nteka mutuko nga ninga ali mu muliro nga ntya n'ogenda wensi wa buli kiro kuba enjala yanumanga yanumanga mutani na kiro ate nga n'omwala akyasinze okunkubamuyita kalo ne nga swamukwana ku emisana nalyanga muwoko ekyo nensirira amazina akala ate nembaawo naloka ti nzani kuba emiziki ne mukya mukanzani bwe muwaana nti ndi mukanzani ebiro binatutumukanzani nzani omwana enzalo ey'omulayini nzani akuba emiziki ne mukya mukanzani bwe muwaana nti ndi mukanzani ebiro binatutumukanzani nzani tebampicara manzani nemisiki gyekubasuulira nga yagamba mu kiwani nze swajulizibwa n'abanene nga kwini nabalira ku misi kwange nswamugamba that boy should win mwese special you my fancy my sister Winnie and my friend Kevin who have tried your level best to see that I'm short at the screen made when I'm taking champagne recognized by Indre Bros to collaborate with the big people like Lil Wayne and T-Pain na yenga nzani nzani omwana enzalo ey'omulayini nzani akuba emiziki ne mukya mukanzani bwe muwaana nti ndi mukanzani ebiro binatutumukanzani nzani kakyali wange nawe oyinza obeerera ogamba gwani obwavuko bwesibyeko bukutumye okugenda okukola ebyawungwe nenze kankuwa amagezi wulira kino obwavu tebukufuula ngazi obeere nga gwe kalanzi ng'oli mukimi w'amazzi ng'okera n'oganona wansi ku luzzi ate nga bogaleetera ogabaleetera ku liizi anti sente bazikuwa luvannyuma lwa mwezi sagala kitwale musabo kwambaza irizi bufune ku bawala balungi nga baliizi ofaanireko bakikozi oba bamagezi akyali wange wejjeemu empeera ey'obwenzi wekwasa omutonzi oba mukatuliki tusawo akadde genda ku kyaki osomere kali mwezi lulibola omukama nakulondera nagamba nawe obeere omwana omuganzi kobeere ng'oli muwala oba mutabani w'abagenzi nga nze kati nzani akuba emiziki ne mukyamuka nzani gwe muwaana nti ndimuka nzani ebiro bino mwe atutumuka nzani omwana enzalo ey'omulayini nzani akuba emiziki ne mukyamuka nzani gwe muwaana nti ndimuka nzani ebiro binatutumuka nzani nzani. Zani. 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 Zani.